జోతమని హల్లాజి మలిపు
తోయస్తి జోతమని కెడే కబారుజి అమెన్ ఎ ఫుల్ఫుల్దే
nohun jiroto boggi jade ga fandu hala mamadou samassi ko jam wali sakabe hiribe nyalloma hertanago gollobe pharmacie na yambine kala nogo e 2 septembre le mali do dum do wari wattu mo jamar nde woytike laaji ciugo safareji di to kenyaba tun ardibe gollido cellal na metta sabi cedele gonde le ciudi doktoro mbenna dum fu tawede jamar nde na weltani golle mabbe musul en jangnida privé goytike sifa ngurdam mabbe fedde mabbe memi hala mudum no bende hala telaji kiwdi dibe joggi ningun semme ko waroji amen hande beten 30 nogo e jeegom septembre 2023 bismillah sakrabe le di malindi yambini altinere kenya nogo ju septembre nyoloma li adnar ndu hertanango gollobe pharmacie e wi mbenna be do fanda mudum woni faminde jamana de sifaji golle mabbe bangal imadraji kiwdi ka nonno le mali dum do wadi e wattu mo mbenna yimbele yogabe goytikiti allahji ciugo safariji di yalla dem be do faamu do kabaru golle mabbe e hono hakune mabbe e kilam be wurdi keddon na ko mi hebane do fastango mben umar wegalu e usman nyalbuli
yimbelbe mi kawriti le ngalure bomako nde fu do wota tawa be mbi sottobe pharmacie ngaji di sayi hebe jabbitire no feewiri ka ciugo poddere antidi sanne
a warka tan do ni neme
ciugudi anantidi kaabe andini safariji di sini pharmacie windi ni ma safare dun holle wide din safareji ana bodi himbe male hubbe mo ben ana pandi bawde sini e mbay budde cioguji di anafa himbe
fedde sa gontonde sotto pharmacie ngaji leedi malindi kollitiwdan belti sanne no ciottirta podde deno be mbi ko dartete fa tawan temedre ka chapande jene mudu hebete leedi ndi e be jetti du gollidal mabbe hakkun mabbe e ciodobbe fisi wakati ji wonti dalaji mateedi no kanko docteur Suhel Moulay Haidara o hollitri wide
nous avons aimé cette
meden jidi o golle wadde meden gada don himbe woni kume gollanta min jokkinandu gollinde dum ben tidallaji seda woni men jogi ko fawi do kabaru ordonnance ngaji di no bindirte tidallaji goddi nyob ana jogi hono hasindingol ko yawi safareji yogaji watti yoga tawan safareji yogaji ngala kadu wondu ko moji hen sanne golleji di
aussi beaucoup de succès
o do nyaloma kejenaado sotto pharmacie ngaji li leddi fuddi yambinede no gaytet lewru septembre ndu be ngadi jahol mabbe le ngalure nde ko yaata kilo ngay 13 be jotto yido be dokki ijameji mabbe tiagal mudu fedde no dirta sina farmnde fabikidu yimbe lo gollob li laboratoire ngaji di
sekrabatu taklaji modu kabran banga be am Facebook ay do Twitter to mbien de mens janyali ciuri doktoro kinyiba yo ben sesraf goto e seskom ngaji chapandi tati ben serusiji kiwdi dun na ele sesraf buri fuf hertanadi e mbien bengu ganye kabaru na wala gite na wala nyije kanyi dun lugaji le laboratoire dido kabaruji hututi dun won ardi be mbien centre o dun ron su doktoro denno kanko e bi mabbe ben gullika gullido na wodi ka non fahande cedare yogaje na heddi ben humtina da hore usman nyali buli kewd amen ben nalawd amen to kenyo to hebo nen dun keeda fo sango kanko e sita silibe
nyawji budde hebo de sembele o nokko yobbu balla nyawji duwon fayotade nyawji ngadoji ndugo redu dum woni ko holliti wiide kana ko be ndu suudu doktoro e wi docteur Moussa Modibo Jara medecin chef suudu doktoro mawdu kenyiba fa handen gollobe mabbe kibay fay etawede kana ko be ngadi imadraji kewdi
kewdu kan kalsi kay hewon jamaare o nokko ana sabimbina hannen aksanji kewdi ko watte dati mawdidi tiagal mudun nyablaji hewdi ko naari bangal leso du ana mata nuko amen do sabi nyolman hande ana way mat jama ko heewi jiabe ledde yogaje gollobe kenyibato men lafa kasin docteur ko noddirte specialist fatade pediatrie kay andibe kabaroji hembugo leddo heldo ko noddirte traumatologue
hedde warbe sawrade na dottube nyawbe min tayle on nako kolti wide no darnirani ana buba bernde e wi mabbe yagol pese sawrugol nyaw bubal fa yottade nyaw gite ko ana sawrile no yidrale on nako
anara mbade
mi waddi inde amen mo gite mud nawta doktoro ran mi sugal on waddi mi danima ko uppi mede wonde e domde doktoro amen winina o tiafaaje mi waddi be nawat amen goto o jaabi mudume domta min mi waddo nokku nodirteedo CNP be jappi ken ka sanne menen genni ameni gende sugu do heere woni doktoro wonbe ton wonko yamirgan mi wara ne doktoro re wi kaaki gollido dobbi an hebe leene doktoro re
amen awde gacha
doktoro jara be di wide heeder ana mate sanne li laamu kenyiba e wi makko ko sabim bini dun be sabe golleji ittugol kan ni wadde saharabe yogabe kinnata ko sanne bibbe mu ben woni ko Ousmane Nyali bulle be studio tamani iwde kenyaba
to bankas to hultan wide wotoro mo men yimbe nay wonno hen mo be an imajbe debbo goto jahnobe jalasugo ben wotoro mabbe ngabbi do bombor irande den no ratki sababu ben be do fuf heddigi hen den dum wadi hakunde mugge e wula sagu le cercle bankas den no hulte wide odon nuku o ben bomboje irade na kewi tun sane lati sababu fratiji mudi wonande jamare de fandele kabarudi gouvernement o bantini wuteji president handi ben wodede wattu février 2024 sababuji kewdi hultama buri fof kabaru ravek wakande inde mo gulirde goto France salike totude kanyen won ko dum do humpita wonande ministre kumnido hagiter lam ziarata mayga tawmatun keddana ko heban en e du fastan wosita sidibe
wadde wotengaji presidentiel bamdel nay yaade jetti lewru février hitan 2024 hebata lawol kasin le wi kango colonel abdoulaye mayga hewtna hala gouvernement o holliti dum wi dum sabimbini do sabe golleji cewdi handi wiitede kasin le wi kango ministre mayga bantinde wadugo di wotengaji ana nari bangal golleji cewdi handi wadede do di wotengaji hebata lawol hono misal mudun hokkude jabe talke ko noldirte liste electorale ko han yedede le lewru janvier hitan 2024 tiagal mudun longude hebde lawol golleji ko noldirte recensement maravec de golleji mudum fo halfina societe goto noddirteedo idemia jiado leedi France gouvernement leedi mal holliti handen kay misti sanne ciagan wasde hebde lawol di wotengaji haalaadi o holliti fa handen wisugabe jolbe ko heewi inde mo an haali winnede kasin honon be heewtorta talgal mo ko noddirte carte biometrique do heba ka wadata fon gouvernement leedi mal holliti ana micintina wina tawira fu wotengaji subaade horejo leedi ke watten yalla leednin ana yaltande lam hakkunde rejo
fedde anas an s ndono woni fedde jangnobe privé en Mali wuytige sifaji golle mabbe ndono dum wadi nyande kawrtal ndokobe ko waruji dum wadi nyande alande bamako do non be ndarada yimbe bien wadi e watu karuka kabar won ndokobe kabaruji bamako do ndono be ndarada lam ko be fiide dabare dum inde mabbe wattata NPS e kany amu ndarada dum kambe joel jangnido privé de sedinde sariaji ndono latidi sababu kambe be keb gollale nukuji mabbe e kany kala ben jangobe gonbe le nukuji mabbe di kanko Umar Jomfaga woni hore jonde do fedde wonko hanni sita sidibe ke na fostan kanko sita o
c'est point de preuve objectif l'amélioration
o batufana mudun yi holutunde torraji mo matale golleji amen torraji en satisane sabi musul jangno ciul l'école pamari darne horum en wana jobdi sandu ko heme be fu o nyaaji joy yaari o nyaaji jeddi menen musul jangno ciul l'école hakkunereji du woni lisnga en nanan mudun menen er ngaji me janginta so lewru wati di er ngaji be kapondurta be yoba amen kalsi mudun er goto lisnga yogaji an hokka amen teme tati gal lisnga yogaji an hokka amen er goto cefati jeddi temdere ma temdere nogay ngako serial leddi holliti er goto an han jangidede temede nay sobe jokkini medo gollida di ciulle kol darne hore mu nam wodirni me yihan sultere tampere amen timmata
donc c'est un souci
horjo jangnirde ben directeur l'école nuku gitama le commune kunja cercle boflobe massim binama yontre jabnede wonande ben yimbe lebe anditaka den hultan wiide dum wadi wattu men mondo hakunde gumballa e kunjam wattu ko be do hipige do mako yoto meden zoom sur hande na yowi do yimbe le be njida fish ben nayude joga e mabbe kay jabata jati yo nodde kaw ma gogu kanko Umar Wegol ko ben kay da fostango sita sidibe
homo fu an andi be yimbe be yida nemude sa yibe watti fu amina hon be suka be jokolbe be yimbe an yidi watti fu natade hon suka jokolle non momed ana soka dubi cefande joy nyolman handen ga sa yimo amina hon suka jokolle dubi cefande tati on watta kofineji mabbe ko noderte koboy watti fu o kofido hor makko on labi ware makko fa wodi weti fu o soccan sugundu makko pomati baleje pati dannani makko yi'e momed watti fu ana lalni fa wodi o da andi di halaji di suka be jokolbe toni dorta nyolman fu watti fu an tewtoma attama on surna hakku be suka be jokolbe on gaajo o kabaru dun ko mata to kanko demmo no dirat jon tanirabe gas ayimo amin hono surbaajo tan on yidi lalnaade watta pade di sugabe robe yidi nyaajurde wakati fu on joddo e tanira makko worbe robe on gaaji do mebbe kanko ummu on andiri fu larnugal mo sugabe robe yidi non to yidi larnaade ummu ka e mamed yidi noddeede tanti ma tonton wan mettibe sanne limiro mebbe neddo fu noddirado non tan a tawan neemi ma battike mayde
duwe kayso wodi suudata ko statistibe biadna sagrabe do katten kabaru jom ande han non tam non baa sar fumta di yotirje amen bangal be application su tamne yu ben play store do sere yotir meden magazine
yaw jonte kese martama kumpa le leedi meden di dun ne minister darado khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu dento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na wala hore na wala cioduli oron bayi dun tutude qiyan oron bayi matude wulare mawne kanyu e puye e cialdi modon
odo nyaaw ana wawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
udde nokuje fu to moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe cuudimo kanyu e seraji mu
denteredu e arkillaji borne kaddeledu kuboode e cialdi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonom
oron bay wujade nebe meji e cialdi modon e cialdi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
minister kumani do cellal kanyu e hinna yurmeene
yotr meden malikura hande na yudo kawrtal dido ball senat dum woni ben kaw dawral bibbe leedi ndi derno dum timmi nyande al komsaade noge go septembre himadraji kewdi ngadama e wattu yontere le nokuji kewdi leedi ndi nanno kambe hawrube be hulti wede nanno ko heba ko na joda juina hakilo jate fatma ta kujo hejabe mi yogabe won ko hebe ne kede fostango umar wagol e sita sidibe yo en nyalle jam
Sidi Mohamed El Basir, gouverneur région Bagnagara, o welti ki sanne no kawtal gal dum der senar gal wadiri le nokko makko o wi jamaare wonde tonde fuddu yalti hom fu hali ko ne hakkile mudum
cette deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation
le obbatu yontre nayre no kabar kalda da kawral me himme hollinde hakkileji fa heewi honene jian e deejer hebirte le lamorra amena me teutra pelle de fu tinno feete e golleji honene jian e deejer hebirte
sécuritaire aller de l'avant pour la quête de la paix
robel wonbe to kolon jabatobe du tawama le ngal do kawrital misal fedde rewbele kafo wonde tonde kanko madam silla hawa silla lamido de do fedde o wadino dango fewde rewbele wonbe tombe tinno pabo mangal padembe yelana pewto e waydi denagu
wonina ange
hitan hikka me wadi dua uji mawdi men rewbe ben kay sukabe jogol ben honen deje hebirte li leedi malni mede tewtra jamaare fu tinno faabo mangal pade leedi malni e golleji mu en sabe torrat be wonle mudeni ana satte sanne ko mangal pade leedi malni wadi le di dub jabbedi ana fota dub cebon tati mangal pade leedi malni hebe wadde honen di golleji
ndedo yonterne no dir senar sukabe du tawama li hen misala fedde sukabe jokolbe tokkayto e bi yoga e ko bi hi rawani ko wonko huncena hore adama sankare o goto lamir sukabe jokolbe tokkayto
rawne non dabri yogaaji fiano nga hikka me holliti dabri kasin yogaaji ko yaata yimbe sappo e go wonko me cubi hollitabde hakkileji me famintin jamaran ko heewi kono watti fu so metti wari ma tedalaji wari jodda kallal wade dum bori watti fu yaade yeso lam ko saratobe ben hollitiya torraji mu en jeewi rawne wartande hikka attan kulleji kewdi weltigen ko naari bangal kabaru jeen deejere
imadraji kewdi kany en gada to gawotodu non kanko umar kone goto kumido kabaru jam e deejere le odo nokko hollitiri wiide
jeen deejere halamu do halama to dinan kono misali aslam en kan kristien homo fu wadi du'a uuji le misidaaji yaade le eglise rebban du hollit daroga mu en le neyontre ko naari bangal jeen deejere le bat hikka jom dabriji mawdi fiyama to suga jodo kay robe fu be holliti villam on han badde isariaji honne jeen deejere hewtirte le leedni
suudu ministre humnu kabaru dewrtal bibbe leedi malindi holli tiwire pelle an gonde joinede le region ngaji di deedo pelle jewan yalla hono jalli ni gondi ko tondi kani hawrtirde kedda mo kanko no dirtedo yakuba panama dambele o goto le gondonde do fedde
si ya un problème
soni metti an hakkune yimbe didon summa so metti matama hakkune galleji didi fedde amen ko noddirte commission CCR be won ko immoto yottoden nokkuje wada joda kallal hakkune be yimbe soni be yottigen on nokku be hedigen homa fu be holitan di kabaruji horbe mebbe ben le fedde marne be do fete golleji mudum faataade ministère humnin kabaru de ko noddirte ministère de la réconciliation sa yewi jati pamde go lewru janvier yottade 10 jo lew septembre hitande 2023 jamar ko heewi te gi nukujum en le leedi malni ngadu e tawede fu me fi dabriji honne je hebirte le den nukuje
o mali trouve que le blanc est positif
sisilmo cubi hitande kande en fundo kindiren juude yalla jam dumido an hebe le nokko nyalaw mo hando bibbe leedi malindi fu gorko e debbo homo fu wala ko haaja sona jam e deder hewte le nokko